Jacobu edemu kama ubade mubi katonda wange amaziga kabye manji nobulumi bwenfunye nabo bungi abanyomye babade banji nabanjereze jindi nabo banji waliwone yanga amazo kuba mukwano gwelo jabaye webude omulala nambuza lojo saba naenga titulaba byofuna atefa batasaba tusanyuka jetulie sanyu lieyongera ekitufu kyanyiga nnyo naye ne manyo mu byatega mitego jendi bwe gutyo bwe gubadde mukama omwaka ogwo mu bulamu bwange naye ate kyensaba mu guno katonda wange ompanguze abanyomye bonna banswalize yesu wange kenyingidde mwaka guno kusaba Yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ateche saba Yesu wange kenyingido mwaka guno kusaba Yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ateche saba Yesu wange ompanguze. Sanze bibadde bingi najiyingira nkaba wakati mu miranga naye era njirimu mu bulumi obulamu bwendi mu bukaluba emikwano jandeka onane bangoba nesigala bomu nga nayamba simulaba olaba nekitanga nsala naye la yandeka amaziga nekulukusa nene busa lwaki nazalibwa singa olubuto lwavaamu nga naye era tebingasa bwe gityo bwe gibadde mukama emyaka egyo mu bulamu bwange ennaku n'oguwedde mukama amaziga kabye mangi ekyokulya noonya kinoonye bwe sitambula sikifuna lwe sifunye n'ensiiba silwakuba njagala nnoonedda bwe gityo bwe gibadde mukama emyaka egyo mu bulamu bwange naye ate kyensaba mu guno katonda wange nange yesu ompanguze kenyingidde omwaka guno kusaba yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ate kyensaba yesu wange kenyingidde omwaka guno kusaba yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ate kyensaba yesu wange ompanguze. Chitange joli omwaka guno eno yesala yange chitange joli omwaka guno bula wenzi jimu bula mubwange katonda wange ompanguze mubula mubwange lekanda bomukisa mubuweleza bwange lekanda bamanyigo ku TV ndabibwe ku radio mpuliwe konange bonamba wayo joli chitange joli omwaka guno ekanisa yange mukama njiwayo joli abasumba bange mukama mbawayo joli bazadde bange mukama mbawayo joli mumikwano jange lekanda bamanyigo mumirimo jange lekanda bekitibwa kyo kubona mbawayo joli katonda wange omwaka guno kenyingidde omwaka guno kusaba yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ate kyensaba yesu wange kenyingidde omwaka guno kusaba yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ate kyensaba yesu wange ompanguze kenyingidde omwaka guno kusaba yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ate kyensaba yesu wange kenyingidde omwaka guno kusaba yesu wange ompanguze kusaba bitongobera bweru naye ate kyensaba yesu wange ompanguze kusaba.